musese nga toli mukujju kujju tebawulikika nga kuyimba na kuyimbayimba olukeremete lw'omubali amwetujjidde naffe twenenye emwatuma baatubuulira mbululi emiziki tegyali gyakabi lwaffesita ebyuma weebiri lwaki tetubapangira emipya ekigunda leero kyenkubye oba giyita engoma y'ekikere dokita tikona ku solo atomala ebbese kundi abaafa bapapa nabo saate tebakola nsobi fenna ekkubo lyerimu era olukedde lwobala kale abakyasa mwanguwe ab'emikwano tubalike abawulira obubi nga nnyimba bamba mu mwesembeke matu abankubira ddala ennoga ama abammatira temuddiriranga neetaaga zibugugawone baasitadduka ekibabwaze walukagge era nga bulijjo yakubasa omubali bantu bange muwulira nte guno kansakanye sinatabu kwandoga abanjogerera obubi n'abanjagaliza okufa omukisa mpewo olwampaka ebyensibu ebityo mmanyi mwalyoka ne mundima mu nnyanja mwanyamba n'enjiga okuuga gasajja gandima mu nnyanja naye gannyamba n'enjiga okuuga zenneewuunyisa nnyo abantu be nnayamba duniya eno nabajja mu budukulu mugagatta gagudde embege neneegabangula sinongoye ne shiringi enkalu laba bwenjanjaluza ekiraalo ky'obukokose b'ewaka abantu abo baka gw'ensoni tebajjukira ebyo byenkoze beemugunya bukoko obwensibye ne beza n'obwenkulumu bennayamba waalu abaali bafiira mmigwa banzitattana tuddeyo ku kayimba k'abasuddeko eyayimba nti abankusere abankusere ab'okukyalo bunkusere wegenda mu maaso obajune bootalina nabw'oyita okutongana nabadde mbentayi kanti ojja ekintu kyange badda ne kubampagira ne bawuubanya nga banzigeko lumu bampita n'omuguga yumba lwakuba banjeeguula badaawadako yanje funa mbo nnyimba bikyavuma n'okuvuma nze siri muyimbi wa mikolo bwe mba nnyimbira ye tansasulanga naye ki ekitunene ŋŋanya ng'embwa z'eggobe byebituganye n'okukuleeya empiiga n'empiiga tezimba kyalo muzunga ennyo ne fitina lumu mujja kuwulira kamunguluze tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakirumira nkuyi zombi tusola n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakirumira nkuyi zombi babi bw'oyimiridde otyeyo ebyagwawo byalyoka ne bigwawo n'embagwamu bakyali abantu baffe abo beebamu naawe betuyamba okufa ekisa sikugambye okireke ofuuke watima nfuna zo masikini ozijune ezazaalibwa nga ngete byebijja bituutira anaabiwangula tabidduka ate omuzira ava mu ntalo fubanga nnyo n'oba n'abalabe bakuyamba kuva ku ziro nga nze bwe nali ofuuke na hilo aulira endongo ya hilos ne bwe weegumye eggonzi ekiwato egenda okugwa mu basibe bajja kutoloka eruzira n'ekigo abalwadde emulago babagenda kwesiibula obalabe awulira engoma y'ekikere ne bw'ogiyita enguliko sadida obunkenke bwennyini nnyini okufaanana kaswami kaviza buno ne bw'oba tonjagala waakiri ojja kwagala byeggambye tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakirumira nkuyi zombi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakirumira nkuyi zombi yagala nkuŋŋaanye mu byenzize ennyumya ate olwo nkomeke buli lw'oba n'emiziziko gy'osisinkanye mu by'okola manya nti olwo oli mu kkula naye ate tobitonnowaliramu byonna ddunda yagera totengulwabo bajeguka bwefuuka eyaggala amatu bitayizibwe nga by'otawulira sebaggala miryango kyokka ne beerabira emyaganya sebingumya ku byantoko mbonge byageresebwa omukisa mpewo olwampaka gwa ne bw'oggalawo tegubula kulwa ubita Muwama varuba ngenye Mugende mumaso mwegete Ntegeza avagala sirane Nti mugende mumaso mwegete Neplaniza mweze sile Nga muno nyele saze biyankola Rachimba vuzo tulo Mutamanyi kona jenava Na matumbi mukeke jane Muia bie mpumba viatike Katonda uge murwanyisa Nganda musindi kada munta rozange Yabatuza kwe golora Nevi antana antana mbibo geze Akonde gonde bene Aliokala mulo uganda mwona Usula na bala beka Tembula nebambeka Tukesa neba yuda Wana wachimila mtuizo mbi Usula na bala beka Sura na bana